Hello.
Nipe karanga mbichi.
As you know.
Baby,
oh. As you know, wanama.
Oh, yeah.
Mesh.
Oh, wanapenda kuku. Wanapenda baga. Mistaki chochote, baby, nataka karanga. Lete taza buku, zitandosha sana. Utundu tundu njaze mchuzi, tunongeshe mboga. So baby, nipe karanga mbichi. Baby, nataka karanga mbichi. So baby, nipe karanga mbichi. Baby, nataka karanga mbichi. Say baby,
nishakumbusha makataji na makopa. Ama nise, mikuwa kolofa. Nikiwa sina kitu minitaenda kukopa. Mezi mezidi sana isila hizi. Utanifanya mintadai. Nipite peku peku mitani kama crazy. Watancheka, basi.